zamutown kujaguza chiro chaba chiga.
Baby, twala kubuji kalifa kuwako mazina bobo no zina laga stamina. This is Skype, hasa kingi Vemani touch,
Vemani touch.
Zaina catch, zaina mu choose, zaina yachagwa kwa chitaka kutest. No mana feeling, buna fire dreading. Sagala nkwana, sagala ka wedding. Love ya ni nanene, bigamba binji kutale. Kuwa kapeke kutama, vakutali kona mele. Waula mwagalo tuba. Kahaga, mane, kakiss, mane, squeeze, mane, umwavu wa kufa. No money, no body, atali na sente, tafu mitali ndaz. She got a pretty my putty, takuwa malusi, kanyameza biambaz. What to do, see? No money, no body, atali na sente, tafu mitali ndaz. She got a pretty my putty, takuwa malusi, kanyameza biambaz. What to do, see? Love ya kati, yetagamo kulasti. Toba na senga tori na mulasti. Bafu kaba pule ya wakwala za sisti. Babi tademe viso koleti manito. Temutia na bulwa demutia lubuto. My business simbu fella capital. You got a milk in your body, that's why I did it. Just lock me in your body and I lock you too. I made a bitch rich. Kahaga, mane, kakiss, mane, squeeze, mane, umwavu wa kufa. No money, no body, atali na sente, tafu mitali ndaz. She got a pretty my putty, takuwa malusi, kanyameza biambaz. What to do, see? No money, no body, atali na sente, tafu mitali ndaz. She got a pretty my putty, takuwa malusi, kanyameza biambaz. What to do, see? Kazamu town, kujaguza chiro chaba chiga. Nagenda na swamantina mula gawaka. Yanzi kakanya na pela waziranka. Tori na sento ya galevi woma. Ya kubikaja, sivu miasi nyoma. Batamu vemu line, bakulu wafune nyama. Lavu jako mauluma, tena jako maunyuma. Otambulo duma, ebyanga kinyuma. Santa Sirina, future ya nyuma. Teka kwa gilavu tupike stove. Tumiuke na chito wala hindi bulevu. Wananye zange, katina fuse wange. Katika mwebira tosavale muriato. Kahaga, mane, kakiss, mane, squeeze, mane, umwavu wa kufa. No money, no body, atali na sente, tafu mitali ndaz. She got a pretty my putty, takuwa malusi, kanyameza biambaz. What to do, see? No money, no body, atali na sente, tafu mitali ndaz. She got a pretty my putty, takuwa malusi, kanyameza biambaz. What to do, see? This is Skype, hasa kingi, Vemani touch,
Vemani.